Ya God, shiki shiki down down time.
Tama yangu ndawe, bweni wangu tini lawe. Tonike minawe, wana wangu nizemi nawe. Eka hono jami, baby wangu kawabavuni. Wasite umani, banga mjoka kunoeshi. Na mbere, timani nami. Ukawenda walu, ulono kujani la. Wende kuja juu sandu, umeije initae. Shana mbere, timani nami.
Yambe hiyo yanzao bangu ni mbali.